obuyinza bwe yalina luli akuyambirawo akutasizawo alikusaidiyo
Tofanyo abawo kutuyamba silimu ya mutwala katyate kansa chechi wenjogera ku mukono gwe kulina amanyi manji enyanja ya kyawulamu abaana be ne bayitawo asobola okuba abalabebo tuyirumu ne bavundirawo
Wange mugumu umali dalinda linda linda tali tuleka mawe newe tuwa tulidya tulinda afasali ya tuyangui natoleka warabu kuyambuka for the things you done for me I go put all my faith in you and the love you show to me I go keep on
www.mp3ugandanmusic.com